nam ilwa kabalwa nam kholum konto ufinqindlela oh oh Ambana Nkosi ndiyaphuma Nkosi ndiyaphuma Phuma nam Nkosi ndiyaphuma Yini Yehova Ambana Nkosi ndiyaphuma Nkosi ndiyaphuma Phuma nam Bekelwe mna Nalapi kama lamli biswa kona Mababitege batane batasege Abazungulu mpefumlo wangu Mababitege batane batasege Sebuhetweni undisindise ngohlakalweni ngoba ubungani